Genie X66.
G9, another one. Truth or dare, I wanna pray with her. I wanna pray with her. Pray. Why down there? Macho yangu kwake tu. Macho yangu kwake tu. My baby, when I don't see her, do you see pana?
Pana.
To find happiness, I have to use marijuana.
Wanna.
She makes me happy always when I'm sad.
Sad.
If I knew she'd be the first and last in my life.
See Joey, kwa nini? Si choki kumpenda. Si Joey, amenipa nini? Si choki penzi lake.
Why am I penzi? Niko paradise. Niko paradise. Niko paradise. Niko paradise. Naisi niko paradise. Akinishika
ananichanganya na kuwa kama kicha cha
sasa ataniua.
Sijui kwa nini sichoke kumpenda. Sijui amenipa nini. Sichoke penzi lake.
Why am I penzi?
Niko paradise. Niko paradise. Niko paradise. Niko paradise. Naisi niko paradise. Niko paradise. Niko paradise. Niko paradise.
Music.